OG. Hey, say leave me alone. Kahuna pango on my phone. Shini piggy and shimu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather die in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, what channel I mean? Leave me alone, what channel I mean?
Muna bambika na vako, zile nyuso mampasho. Ile idhani kuhaso, mini kipangu za jasho. Muna eneza udaku, diyo mwongezo za macho. Lakini nakula kichapo, kofi soki na kahasho. Tangu niende kumasho, nimekuwa controversial. Ngori zile niko nazo, zimenilete vikwazo. Maheto na kaza matako, maoje na kaza ngamaso. So usididi na mawazo, tu kama si yako ni yako. Na you can obi masako, omolo odinga obako. Presenter na ringa na paso, tadane menunu warafo. Mashonu piga kila sato, design ya tresi na mato. Sindo huku jeru rasio, kuwote ya soda na chapo. Nina mbogi ya ushago, na manyako wana nitago. Nina jeshi ya kina zero, na zime washiki ya dago. Mishi nangana kina wambo, kwa ile kibanda ya bango. Tuko juu ya rege kanambo, na tuko rada ya makanjo.
Kaha una mpango wa mafomu. Shini pigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather die in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, what channel I mean? Leave me alone, what channel I mean?
Hey, nataka kunipimia life asifu waga ni fair. Baka watoto wa juzi saijo wana ni dare. Imaisha ni kushi vile unataka ama ni jail. So stuck in his name and a story's a pressure can I tell it tell. No. Tell me who I'm gonna mayor. Kwa telling me wanna air. Yeah. I know you go think it ain't fair. But my nigga, we never care. No. Siri ni kunye nyekea. Do you any wapi una elekea. So kuwanzie leo jumina declare. The lazima ngoma zita enea. Muna penda kunibaga. Kunichafuli ya rada. Huku mimi na jikaza. Sauti yangu mina baza. Bini kipeona juwa na mada. Bongo kapuka genge ama raga. Tangu wajue squeezy mini baba. Shode wangu wako chini ya waba. Waba. Ni mimi ndo wana penda kutupia lawama. Jusaina tengeza pesa na hao hawana. Hakuna kitu ya bure, buda ni kukazana. Juleo jo watakucheka na kesho ni kama.
Leave me alone. Kaha una mpango wa mafomu. Shini pigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather die in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone.
See what you eat, see what a boy. Leo na piga mtumba na kesho nda piga lui. Na haiku husu, yangu maisha. Leo bonga chafu kesho nda kunyamazisha. Every day we on, now we in my zone. Na kama how no punk, just get up on my phone. Knock with the game, so I suggest you don't. Bring me all the bullshit, just leave me alone. Yeah, I threw the vibe and the bitch caught it. All of you niggas is distorted. Legendary nigga Rich Porter. I'm on the track, I'ma keep chalking. Masha yangu haiwa husu. Nyima nyoka na washuku. Na wapiga marufuku. Mini kipiga tuluku. Nasa masiwa tambui. Hiyo ufala ikui. So kama weni ya dui. La utajua ujui. Nasa masiwa tambui. Hiyo ufala ikui. So kama weni ya dui. La utajua ujui.
Kaha una mpango wa mafomu. Shini pigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather die in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, what channel I mean? Leave me alone, what channel I mean?